Proud who? It's the mic kind. It's
둘이 마우레
넘바닌시
yeah.
So what?
둘이 마우레
아까나마가 무치라 군단시
완벽
Ain't nobody special.
What?
Special?
What's up, 둘이 마우레
Ya party watching, dama
Dama,
Gawali kwata molu ya bili
Mishuri ule
Gawali kwata menso ya bili
Mishuri ule
Wali kwata maboko ya bili
Mishuri ule
Gama foni ya bili
Eda ni ule
Gali kwata meo besti
Mishuri ule
Goa kwata gelo besti
Eda ni ule
How about kama nomo
Mishuri ule
Vashfo kuba nasti Vafipanga fede onse vakuchaichi
Maule
Nanga vadi avashinwako Donse mutikuru ave sana fanta
Maule
Nanga kaskulu, uliofpanga ti ate mweskulu Enali onse kusangwa na valekchara
Nishina enali ule
Ain't nobody special
Wala
Special
What's up, tuli maule
Ya party watching dama
Dama kwisa What's up, tuli maule
Gawali kwata molu ya bili
Nishuri ule
Gawali kwata menso ya bili
Nishuri ule
Wali kwata maboko ya bili
Nishuri ule
Gama foni ya bili
Enali ule
Ain't nobody special
Wala
Special
What's up, tuli maule
Ya party watching dama
Dama kwisa What's up, tuli maule
Gawali kwata molu ya bili
Nishuri ule
Gawali kwata menso ya bili
Nishuri ule
Wali kwata maboko ya bili
Nishuri ule
Gama foni ya bili
Eda ni ule
Gawali temo kabwarwa
Nishuri ule
Yonso sangwa mchikurwa
Nishuri ule
Tawate moku waposoba
Mewena ule
Gawali temo tuwa kocha Iwe dionse kufuwa fe utuanona
Nishuri ule
Chikulu fiola samba
Nishuri ule
Na ukwata pona money
Nishuri ule
Chikulu fiola pema
Nishuri ule
Wali kwata pona phone
Nishuri ule
Facebook ula sangwa
Nishuri ule
Pasta
Bonse fe tuli maule
Ain't nobody special
Wala
Special
What's up, tuli maule
Ya party watching dama
Dama kwisa What's up, tuli maule
Gawali kwata molu ya bili
Nishuri ule
Gawali kwata menso ya bili
Nishuri ule
Wali kwata maboko ya bili
Nishuri ule
Gama foni ya bili
Eda ni ule
Ain't nobody special
Wala
Special
What's up, tuli maule
Ya party watching dama
Dama
kwisa
What's up, tuli maule
Gawali kwata molu ya bili
Nishuri ule
Gawali kwata menso ya bili
Nishuri ule
Wali kwata maboko ya bili
Nishuri ule
Gama foni ya bili
Eda ni ule